ebisere ebimu mpulire enaku ku mutima nendowooza amabujje ku nguudo lwaki gabonaabona kimulimu lwetuula omwana nenfumitiriza enaku nenkwata nga bwe ndowooza engeri bamulekwa ku situiti ensi we bafunza ennyonta n'enjala bweruma nga basabiriza akawaddeyo ekikumi oyo abamuzirakisa mulimu abamusamba ne babuvuma obutaba na mpisa okusaba ekikumi embeera yebeemuwaliriza balinako abazadde naye tebamanyi walumbe gyababuliza obambye empewo n'enkuba n'ekubira ku mbalaza musawo yakkwi ne bagobaganya ng'abagoba enfunza kweteebereza ng'owensi bwezunza musujja gwa maleriya ngwabakwatidde mweriya kubula asala kuba tewaba afaayo kuba wakeya eriwe bajasipulini kololo kwine panado awo embeera n'eyongera obanyigira ku nguudo ne lwaki bamulekwa babonaabonera ku nguudo lwaki bamulekwa lwaki bo be batalina kyakulya lwaki bo be batalina we basula lwaki amabujje gabonaabona bwe gatyo tuveeyo fenna fenna tulwanise situationi eno lwaki bamulekwa ddala mazima bo be babonaabona mu nsi eno obudde bw'ekiro banoonya we banaasula abafata ku mbalaza abalala mu myala langiti bazivaako beebiika bufeera gwewesunangako ng'oyinawo osase kalotera kyokka bano bagisiiba ne basula n'enjala bamulekwa ensi yabakubadde engwala akusaba ekikumi nga temuli byakuswala batuula ku sitwiti ne beetegereza embeera abana ba Kampala erina gye batwala olumu ne bejjusa lwaki bo baabazaala anti buli lujja emikisa gyabwe gyeyongera kweggala beekyawo obulamu bwabwe balinga bayeekera embeera yabasobera ewakane mu kibira tebalina kyakulya malusi ge basiibirira obuziina zenkoye bubambi tebukyayambala z'olumu ndowoozo oba katonda yabeerabira lwaki bamulekwa lwaki bo be batalina kyakulya lwaki bo be batalina we basula lwaki amabujje gabonaabona bwe gatyo tuveeyo fenna fenna tulwanise situationi eno lwaki bamulekwa ddala mazima bo be babonaabona mu nsi bamulekwa ku sitwiti babakazaako lya masikini kakutiya w'abanja abaddukira mu dasibini ensi abafunza balinga essambi mu kasikini kini obagwako kunnamira embeera ojawo mu tawuni nga buli omu atunda kibijigiri ng'alumbiddwa koni kyokka poliisi we bagwako ebagamba lala kini ku bukongovule ku mavivi kwe kuba batuni ne batikkirawo kabangali kaga mu prisoni ani anaabajjawo nga bali bali mu gulabala wa sitaani kyetegeeza abazadde babafaako tebakyalina pulaani okwasolinga mu laifu yaabwe yafuuka ringitoni ebizibu ku sitwiti bawujjanga mpewo ya faani emmere balya kasasiro nga ebaloota amakuloni ensi gye bazaalibwamu mwe babayigira ebisiraani sikulu fiizi zaabula tebafunye na ku edukeshoni twegattire wamu tulwanise eno situationi